kulala. Ana sura cha upole, mtoto ukimtazama hana maringo, na macho ukiona utadhani kazaliwa nchini China. Na vile namutaka mimi niende naye, nirushe nare naye, na lote nitakalo mimi nifanye naye, wasilete maswali. Na vile nampenda nataka niwe naye, niende naye mbali. Na vile namtaka mimi niende naye mbali, nirushe nare naye, na lote nitakalo mimi nifanye naye, wasilete maswali. Hey, na vile ninapenda, siezi nikaficha mina sema. Mtoto amenipenda, naringa tena picha nitaposti we. Najua atapenda, matunda hadharani tutavuna shamba. Na vile namutaka miniende nae, nirushe nare nae, na lote nitakalo minifanye nae, wasilete maswali. Na vile nampenda nataka niwe nae, niende nae mbali. Na vile namtaka mimi niende nae mbali, nirushe nare nae, na lote nitakalo mimi nifanye nae, wasilete maswali.
Nikuite madam, we ni wangu mine, na kwenye shida mimi nitowange mika type. Sitaki we uwori, cause we my lovely. Nikuite queen, cause I'll be your king.
Na vile nakupenda ma, usije ukaniacha lonely. Njoo basi niwe nawe, kwa mwingine siwezi tosha. Na vile namutaka mimi niende naye, nirushe nare naye, na lote nitakalo mimi nifanye naye, wasilete maswali. Na vile nampenda nataka niwe naye, niende naye mbali. Na vile namtaka mimi niende naye mbali, nirushe nare naye, na lote nitakalo mimi nifanye naye, wasilete maswali.